5 o'clock, I got a 6-inch long nose. My own, I'm a Simon Zog, Shiang, 7 holes, 6 dash nail, a loyal slam. Blow me my cool and zoom, I'm a custom. Delete, hey, hey, get a chance now.
Uzophumelela baba. Ngiyalithemba mina. UNkulunkulu uhlezi anathi ngasonke isikhathi. Uyasithanda uNkulunkulu, uyasigcina futhi. Uma sivuka mina sibonga, uvuka ukuthi baba siyabonga. Sivusa uwe, sihamba nawe. nina ngivukise ngiyabonga baba ngiyabonga abantwana nginike bona ngiyabonga noma kunzima empilweni yamara ngiyazi ukuthi ngibheke kuphi empumelelweni lasiya khona konke sokuhlakanipha kwethu intando kankulunkulu yenzeke empilweni zethu mntana sizondlula sibe right impilo yethu ichubeke phela nje qhubeka nomsebenzi wakho ke